Classroommusic.org.
Another one.
No mavuto pa company, no Messi, KT, Kailu. Production.
Alongside R&B's. Ninu nabatu bakali. Strong ghetto judge. Writing.
Muse ni wani twanana.
Okay.
Kimoni fitile nina. Wali zila za manyandongo. Kimoni fitile nina. Muse ni wani kutapa kukena. Kimoni fitile nina.
Shota makoina kono baba zibaka lemone ni pilela na sepa kubabuza kwa tuko baka bulela bine balubona folu chela manga mbwa mokusina neke soti nelu chanzelu salati kimolu fitile ni mawundu ikono ni chwalo ka ufela neli kubelekela baloi unaruna nuzifate ni timba kwa mushepete haki posting faa seluti na majakete haki muko akuli mulimu ke ala baba sina mariba
lusaba muzi ni mwani twanana kimoni fitile nina wali zila za manyandongo kimoni fitile nina musi ni woni kutapa kukena kimoni fitile nina wanga zila za manyandongo kimoni fitile nina musi ni woni kuru wali komuna musi ni woni kumata wali motana musi ni woni anipumula miao kapa kumata matazeza mashoka wali zila za manyandongo
mataka nyani
kimoni fitile nina
uinanga mapoko tunekela sherengi
kimoni fitile nina
kubakela kuseni kusasa basilami
kimoni fitile nina
senelu watafela kikuli upilo bujive
una mama shon ya museli kuno wona ya
kabu wapu mana ya nelu tundana kauke
nelu nyandile niluna
museni woni twanana
kimulimu sinamu zivakale bupiro kimasuna uluna neiti ile neve na koya skolo luile fateni bea tege tineli bupiro baba mune valuvele kisa mabisu eki kusina gulu olisa kizelu voni mwa bupiro
muzi ni voni twanana kimoni fitile nina wali zila za manyandongo kimoni fitile nina muzi ni voni kutapa kukena kimoni fitile nina wanga zila za manyandongo kimoni fitile nina musi ni wani kuru wali komuna musi ni wani kumata wali motana musi ni wani anipumula miao kapa kumata matazeza mashoku wali zila za manyandongo kimoni fitile nina
Delta Production no mafuto kwa company no Messi KT Kailu Shabba.